kwamba timwana nita uzuri kwake mfano hakuna aha akasema kwamba nampenda sana alafu akaniachia namba kiganjani mwangu alafu akapotea akasema kwamba anaitwa nani akasema kwamba natokea wapi alichosema yeye siku moja tutaonana Nikastuka, masimu yangu ikaita Nikapokea nikasikia kiss, halafu kasema Zaidi sikiliza, ujue na kupenda sana Ujue siwezi kutenda Ila nambu utambue, mimi ni jini Hapo wakakata simu Anasema ananipenda Anasema hato mitenda Anasema ananipenda Jini jini ananipenda sana mimi Anasema ananipenda Chini chini ananipenda sana Anasema ananipenda Baby, baby Anasema ngatoni tena Anitajijibu miku mpa Ukuli kwamba ni mzuri ila kumjibu Moyo unasita Anasima ananipenda Anasima hato mitenda Anasima ananipenda Jini jini ananipenda sana mimi Anasima ananipenda Anasima hawezi mitenda Anasima ananipenda Jini jini ananipenda sana
Wapo abalini na wapo alizini Limladi tupo na utuwa safili safarini Tuwezi kumtenga uyujini ananipenda kwa ni nae ni kiumbe japo kuwa anagenda Na haki ya kupenda kama unavopenda wewe Wanasema jatulia na ustaki nipepewa Kama pete nishavisho na subiri nyungu zafe tili wali tukufushwa Mami jasika story nikaona bora singe kwepo Kablo ya ingia geto na vuma upepo Zena nani kiss kwenye shavu mala tatu Pia kitembea uwapeli wa muone watu Mala nyingi anavaa vitu vya kunga Pointimenti zetu pendi tukakaiba Kila sana nukia uyujini malikia Siku mbini na msifia tili wanishi Najifia
Anasima ananipenda Anasima hato mitenda Anasima ananipenda